Yeah, we show me in a building. Oh, the jump we say. Maumivu nayopata, acha tunishirike. Tabu nazopata, kanisani mniombe. Kama sadaka, nilijitoa kwake yeye. Bila mpaka sasa, ataki hata tuonge. Ananinyanyasa, kisa mikasa, nimeshamfumania sana. Na mengine kujutia, lakini bado sikukata tamaa. Na maumivu ya mapenzi, nikabaki kuyalea lea. Kama mtoto leo staki shida, mabala na mikosi, mikosi. Acha tu nishereke, nishereke, baya. Maumivu ya mapenzi, acha tu nishereke, nishereke. Ninyukume nilewe, nilewe. Acha tu nishereke, nishereke, baya. Maumivu ya mapenzi, ninyukume nilewe, nilewe. Yapukumu acha baru, 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 baru. Siwezi kumchoka baru, 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 baru. Kumuacha baru, 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 baru. Siwezi kumchoka baru, 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 baru. Acha tunilewe. Acha tunilewe. Acha nilewe, acha nilewe. Unaupiga kama dana dana, moyo wangu unaosumbua sana. Japo kwa visenti ninajibana, upendeze lakini kwako haina maana. Siataki mapenzi, siataki mapenzi na fuu. Hata angepretendi, angepretendi na fuu. Siataki mapenzi, siataki mapenzi na fuu. Hata angepretendi. Acha tu nishereke, nishereke, baya. Maumivu ya mapenzi, acha tu nishereke, nishereke. Ninyukume nilewe, nilewe. Acha tu nishereke, nishereke, baya. Maumivu ya mapenzi, ninyukume nilewe, nilewe. Yapukumu acha baru, 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 baru. Siwezi kumchoka baru, 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 baru. Baro yako pale pale, hata nikivumilia, vumilia, utoki moyoni. Baro, 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 baro. Yani baro, kumchoka baro, baro, baro. Siwezi kumchoka baro, siwezi kumchoka baro. Baro, 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 baro. Siwezi kumchoka baro, 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 baro. Mabaki na maumivu ya mapenzi. Siwezi kumchoka. Oh, yeah. Sura kura shura gang. Na shiri clever, clever, clever.